It's God on the God, it's God on the God.
Nakupenda baby, kujani kushike unipe busu tuzinemu. I wish you uje hapa kwangu, jima nyinti na kitaka. You're wonderful, wabara natamani kuwa na wewe ni tuowe. Watu wasembe watachoka nze sifayo. Magagi ni lavo uwe nami. Nobody can give you love or see you, mimi ukweli. They hate me because of you. Te machumaniti bebo njagala. I was born because of you. And I promise to be with you. Bebe yoma one and only forever and ever. Yange jango mitare, yona jango mitare. Bebe jango mitare. Eliange jango mitare, jona jango mitare. Bebe jango mitare, jona jango mitare. Chezamu, zinamu, zinamu, zinamu. Chezamu, chezamu, zinamu, zinamu, chezamu, chezamu. Chezamu, chezamu, chezamu. Zinamu, zinamu, zinamu. Bebe jange jona ritware. If you want it, jengine uchukue. Azana nye chima nye nguno mkunda. Tiari okubaya na nye nifukunda. Kubanga yo so beautiful. Elange jango mitare, yona jango mitare. Baby jango mitare, yona jango mitare. Elange jango mitare, yona jango mitare. Baby jango mitare, yona jango mitare.
Now the best himself.